We've always lost a bunch of friends because of the bad decision they make. Decisions full of regrets. Decisions that destroy their lives. And now here's the story of my friend who lost her life to AIDS. It's not a fake story. This is a true life story. Flavia twasomanga naye ku University Chambogo. Yali mukwano gwange nnyo nga bwetutyo bwetusoma ebitabo. Nali nakoma okumulaba something like 5 years ago. Naddamu okuwulira nti mulwadde muyali ku kitanda e Mulago. Nasooka butakiikiriza nga nze muyita pokopoko. Wazira omutima gwannuma ne mpulira nga kinkuteko. Kyenava nkwata bodaboda yantwala mutwalo gyali mulabeko. Naye Flavia mwana wattu ogenda omutuukako. Embeera mu yeyali yankanga. Katangwe n'ekigwo genya makumiri ya mugwaka jula kwenkana nkoko era nga kipisa nchikeni kati yali akawunga kataso wasa international galo kati yafuka soloko enseka kakanka kenga munyi wa kitoko sirimu ya musesebula nga bikola bya nakati kabina kali kagonda nga sponi kati kakalubanga bleti. She looks disgusting ng'ebinyobwa mu chapati tatawesa appetite ne wakweyambulira sikati. Yali slay queen kati yafuka maskin atisanga smiko ra rushes alina ku skin nolimi rwachuka kalela kati ra green ne wana basigala unyanga trash mu dustbin. Okubona bona kwe was due to that decision that she made. Yasalawo kwegata n'abasajja right from her early age. Decisions ze yakola teyasoka kuziwa attention. Now she's living a complicated life ng'omusibe mu prison. Flavia yakolanga ebintu bingi mwana watu ebyesitaza miniskati nga ze yasala n'amabeera galeka galingiza nakabina nga kabirira mbeke mwana watu okukajimusa. She could breach her skin okufuna akasusu abasajja akabasikiriza olwoba sugar daddy nga Flavia kwe batigisa. Nightclubs outspotted this girl nga zirumbisa babu we teyamanya nti bulamu bwe bwe yali yazanyisa. They could make her drunk olumala nga bamukozesa. She had unprotected sex with various men in her room bamusuubizanga expensive cars and perfume kumbe bali bamusalira amagezi gamusiiga slim nembuto yazijanga mu not mind what could happen to her womb kati emikwano gyamusuulawo olw'amaloddu musuulamu nekitawe yamusaalukuka n'ekikana akimugobamu ba decisions eyakola zamufukira ekizimba. Yay, gwe muvubuka ogira ozimba naye sirimu lwali kujimba oli wolomanga na mwandu gwe babanjeza ennyumba oba embwa etalina giwagumba. Wekume mwana tewesiga mulirwana. HIV is everywhere. This is something you must be aware of.
Bad decisions can ruin your life. In a breaching overnight, your life will be done. Be conscious of your decisions to live every day. Your life is precious.
Yay, your life is precious. Mom told me those words. Yay. Derek Jazz. Yes.